December way. But I chinna hit December way. Did that way I hit December way. Yaka December way. Yaka December way. But I chinna hit December way. Did that way I hit December way. Nkarhi wa kona lo ni ta vuya hi December n'we u ta biwa na tihita n'we i nkarhi wa kona lo va ta cina hala loso n'we va ta cina le ha mafu le i nkarhi wa kona lo va ta cina hi December n'we va ta cina hi December n'we a ni himbi va ta cina hi December n'we i nkarhi wa kona lo va ta cina hi December n'we va ta cina hi December n'we a ni himbi va ta cina hi December n'we hit the same bang with, ay, but that you not hit the same bang with, drop.
December way.